Blog Talk Radio.
Urubanda, urakunda urubanda.
Banyarwanda banyarwanda kazi inshuti zacu bakunzi baradishakwe inshuti zacu turabasuhuje tubanje kwifuriza abanyarwanda n'u Rwanda umunsi mukuru w'ubwigenge. Iyi ni radio ishakwe ishakwe. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Bwana Joseph Ngarambe na Sixbert Musangamfura. Iki kiganiro twateganije uyu munsi ni ikiganiro cyo kwizihiza cyangwa cyo kungurana ibitekerezo ku isabukuru ya 58 y'ubwigenge bw'u Rwanda. Tuributsa kandi n'abatwumva ko uyu munsi twizihiza n'isabukuru ya gatatu dushinze ishyaka Rwanda Freedom Movement ishaka. Tukaba tuboneyeho umwanya wo kwifuriza abayoboke bacu bose n'abakunzi bacu bose isabukuru nziza. Twifurije kandi isabukuru nziza abaturanyi bacu b'Abarundi, dore ko ibihugu bivandimwe by'u Rwanda n'u Burundi byombi byaboneye rimwe ubwigenge ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka w'1962. Nagira ngo mbere yuko dukomeza kino kiganiro numve niba mugenzi wanjye Joseph Ngarambe niba ari muri studio akaba nyumva neza. Wiriwe Joseph Ngarambe?
Wiriwe neza Sixbert, ndakumva neza kandi nkwifurije umunsi mukuru w'ubwigenge, umunsi mukuru nk'uko umaze kubivuga utakizihizwa mu gihugu cyacu ku mpamvu nyine ziteye isoni mu by'ukuri, mu gihe abaturanyi bacu i Burundi batatongana n'amateka yabo babaho neza mu mateka yabo. Turabwo turi bireba mu kanya, nagira ngo nyine nkumvishe ko ndi nkumva neza kandi ndagushimiye.
Urakoze cyane nanjye ndagushimiye kandi ndakwifuriza umunsi mukuru w'ubwigenge bwacu, ubwigenge bw'igihugu cyacu. Twifatanije n'abanyarwanda bose iyo bava bakagera mu gahinda bafite kubera ko kwizihiza isabukuru y'ubwigenge mu by'ukuri abantu bazi ko mu buzima bwa buri munsi badafite ubwigenge badafite ubwisanzure haba ari cyabo twe twahungiye mu bihugu by'amahanga nyine kwizihiza umunsi mukuru koko abantu bavuga ati se ubwigenge kuko turabufite ubwigenge twarabubonye muri 62 ku itariki ya mbere Nyakanga ariko nyine twaje gutabwa mu nama n'intiti z'abanyarwanda kimwe n'abategetsi b'u Rwanda bo bashyize imbere inyungu zabo kurusha inyungu z'igihugu cyacu icyo nicyo kibazo gikomeye twahuye nacyo cyatumye ubwigenge bw'igihugu cyacu buhinduka mu by'ukuri nk'ikintu kidafite icyo kibwiye ingoma uko zagiye zisimburana cyane cyane navuga nk'ingoma ya Emerenide dukunze kwita ya Emerenide CDR n'ingoma ya FPR twita ya FPR DMI kuko zombi uwo munsi mukuru w'ubwigenge nta nubwo ziwizihiza namba zaruswe na Parmehutu yapfaga kwizihiza itariki ya mbere Nyakanga buri gihe buri mwaka yarayizihizaga ariko ubutegetsi bwa Emerenide CDR n'ubwa FPR DMI ntabwo zishobora kwizihiza uwo munsi mukuru zahisemo kwizihiza umunsi mukuru iminsi zafatiyeho igihugu ndavuga ko zafashe igihugu kubera ko nta nubwo ari ubutegetsi gusa zafashe igihugu zigihindura kame nka byinane noneho ibyari ibimenyetso bikomeye cyane by'igihugu zibisimbuza ibimenyetso byazo nk'umunsi mukuru w'ubwigenge nta gihugu ku isi kitayowe n'abamatsi bihugu kitizihiza uwo munsi uretse u Rwanda nyine ikindi twavuga nuko birumvikana nyine ko yenda turaza kubiganiraho turebe n'impamvu mu by'ukuri impamvu nkuru zituma leta y'u Rwanda ndavuga cyane cyane ingoma FPR Inkotanyi FPR DMI impamvu indi y'inimi ikaba itizihiza uyu munsi mukuru w'ubwigenge bw'igihugu kuko benshi bari ku ngoyi mu gihugu nagiye nkurikira amakuru anyuranye yo mu bice byinshi by'igihugu nganira n'abantu batandukanye usanga umunyarwanda hari yigengesereye asa n'uri ku ngoyi n'uri mu bundi bukoroni koko birumvikana bampatse ibihugu n'abakoroni ntabwo bigeze bavirira ngo batureke twigenge kuko ndetse baza gushingira ko ubutegetsi bwacu bwagiye bugira intege nkeya noneho kugira ngo bujyeho cyangwa no kugira ngo burame ugasanga bwarasaga n'uburaguza abo bampatse ibihugu cyangwa se iteka bukajya gukubita ibipfukamiro kugira ngo bampatse ibihugu n'abakoloni bakomeze babuhe amaramuko ubwo butegetsi bushobore gukomeza iminsi niyo mpamvu nyine usanga ubwigenge bw'abaturage ubwigenge bw'igihugu ntacyo babwiye ahubwo ikifite inyungu kuri bo ubwo butegetsi bwabo noneho ubundi bagakeza bampatse ibihugu umunyarwanda akarira nyine akihanagura nagira ngo tujye mu kiganiro nsaba Bwana Joseph Ngarambe kugira ngo ahite atubwira kubera iki FPR DMI itizihiza uyu munsi mukuru w'ubwigenge kubera iki itawizihiza ese ibivugaho iki Bwana Joseph Ngarambe ijambo ni ryawe
urakoze cyane Sixbert urakoze cyane rwose nagira ngo ntangire nyine mvuga ukuntu FPR DMI igerageza gusobanura ibidasobanutse ivuga impamvu itizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'u Rwanda bahora icyo kigeze mu by'ukuri bagira ingorane bakibaza ukuntu igihugu nyine bakibaza bati ni gute turi twenyine ku isi tutizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge bw'igihugu reka rero twumve uko noneho kuri ino tariki ya mbere babivuze muri kinyamakuru cy'umuyoboro wabo cya Nyiramubande cya nyine cya DMI aricyo igihe ifite ibinyamakuru DMI ifite ibinyamakuru byinshi ariko igikomeye muri byo umuntu yavuga ko ari ikinyamakuru igihe kiracyahoze ari ikinyamakuru ubundi ubona kisa nkaho kigenga kuko ni ikinyamakuru cyari gishingiye kuri za universite ariko ubu ngubu cyareruye ni nka rushyashya mu by'ukuri ifite ubushobozi ifite n'abahanga mu kwandika ariko ubundi ntaho bigitaniye Rero ku kinyamakuru igihe cyasohotse uno munsi rwose hari mu rukerera hari hafi masaa 8 y'ijoro uko nyine cyitanguranwe kigerageza gusobanura ibidasobanuka mu mvugo igira iti inyito y'inyandiko ni impamvu u Rwanda rutizihiza umunsi w'ubwigenge mu birori kwa gusobanura nyine ibintu cyane cyane kubona biba bigoye gukomeza kuguma mu mafuti kuguma mu mahano nk'ayo nyine FPRDMI yashyize mu Rwanda muri iki gihe. Impamvu rero u Rwanda rutizihiza umunsi w'ubwigenge mu birori ni inyandiko yasohotse n'umunsi reka nyisome rwose ukwiri itangira igira iti mu bindi bihugu umunsi w'ubwigenge ni umunsi ukomeye urangwa n'ibirori by'akataraboneka gusa mu Rwanda siko bimeze kuko uyu munsi ufatwa nk'uwo abanyarwanda bahaweho amahirwe yo kwigenga abari babayoboye bagahitamo kuyatagaguza no kwigumira munsi y'itegeko ry'umukoloni. Mfite ikibazo 6B mfite ikibazo na n'ibyuma byanjye hano ubirangoye gukomeza inyandiko rwose muri aka kanya ariko turushaho no kuba tuganira kuri ino paragraph rwayo mbashije gusoma
ubwo twakomeza tukaba tuganira ariko nakumvaga neza
yego
twakomeza mu by'ukuri inyandiko wayisomye batubwira incamake yayo noneho tukayiganiraho
iyo nyandiko ni nka reka narekomeza ahubwo ndakumva neza reka nakomeza ahubwo noneho birankundiye irakomeye iyo nyandiko irakomeza igira iti impuguke mu mateka y'u Rwanda na politiki zemeza ko tariki ya mbere Nyakanga 1962 u Rwanda rwabonye ubwigenge bwa nyirarureshwa kuko rutigeze ruyoborwa nk'urwigenga kugeza ku ya kane Nyakanga 1994 ubwo izahoza ari ingabo za RPA zabohoraga igihugu zigahagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Mu kiganiro Tito Rutarema yagiranye na The New Times yagarutse ku bijyanye n'ubwigenge bwa nyirarureshwa yagize ati ikibazo suriya munsi bwawo ibindi bihugu bya Afrika byabonye ubwigenge kuri uyu munsi ikibazo nyirizina ni uko ababonye ubwigenge bahisemo kuguma bakoronijwe. Uko Rutarema arabona ibintu bijya gusa neza nuko senateri Mugesera Antoine wari ufite imyaka 20 u Rwanda rubona ubwigenge abibona. Mugesera icyo gihe wari umunyeshuri n'umwe mu bantu biboneye n'amaso yabo ibendera ry'Ububiligi ry'ururutswa iry'u Rwanda rirazamurwa nk'ikimenyetso ntakuka cy'iherezo ry'ubutegetsi bw'Ababiligi. Inyandiko irakomeza igira iti mu minsi yashize senateri Mugesera yumvikanye avuga ko igisobanuro cya nyacyo cy'ubwigenge kitagezweho mu myaka 58 ishize aho yavuze ko ibyabaye byari ibya nyirarureshwa avuga ko abanyarwanda babeshywe. Ibi byose aba bagabo b'inararibonye babihuza n'umuyobozi w'ishami ryigisha ibijyanye n'imiyoborere muri kaminuza y'u Rwanda Dr. Raphael Nkaka uvuga ati ntidushobora kwerura mu buryo bw'amategeko ngo tuvuge ku bwigenge bwabayeho ntidushobora ku buryo bw'amategeko ntidushobora kwerura mu buryo bw'amategeko ngo tuvuge ko ubwigenge bwabayeho. Dr. Nkaka avuga ko mu myaka 90 ishize igihe cy'ubukoroni cyateganywaga n'itegeko ryo kuwa 21 1925 ryagenaga u Rwanda n'u Burundi nk'igice kimwe kiri gukoronizwa. Yagize ati iryo tegeko ryari nk'itegeko nshinga ndetse na nyuma y'ubwigenge mu mwaka 1962 ryakomeje gukora ku bw'ibyo mu buryo bw'amategeko twari twigenze ariko mu buryo bwa politiki twari twigenze. Urumva mu buryo bw'amategeko ntabwo twari twigenze ariko mu buryo bwa politiki twari twigenze. Ubu ni uyu muguke dukomeze rero igihugu cyaguye mu maboko y'ishyaka rimeze nka apartheid Umushakashatsi mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 Tom Ndahiro yemeranya na Senateri Mugesera ko ubwigenge bwo kuwa mbere Nyakanga 1962 bwari nyirarureshwa. Kuri Tom Ndahiro asanga ishyaka rya Kayibanda ryarimakazaga ivangura n'igitugu ritashakaga ubwigenge kubera ko ryashinzwe ngo rikorere mu nyungu z'abakoloni. Yagize ati ubwigenge bw'u Rwanda bwo kwa mbere Nyakanga 1962 ntacyo bwari cyo uretse intsinzi y'ikibi ubwo ishyaka rya Parmehutu rimeze nka apartheid ryaherezwaga ubuyobozi n'ababiremeye aribo bakoloni b'Ababiligi. Hari ibihumbi by'inzirakarengane by'Abanyarwanda bahejejwe mu bihugu by'abaturanyi nk'impunzi zavuye mu gihugu zihungisha amagara yazo. Iri shyaka rya Parmehutu ryari ryarashinzwe na perezida wa mbere w'u Rwanda Gregory Kayibanda muri Kamena 1967. Iri shyaka rya Kayibanda ryaharaniraga cyane uburenganzira bwo kuyobora kwa rubanda nyamwinshi kandi rikimakaza ihame ry'uko Abahutu bari hejuru y'Abatutsi. Kuri Rutaremara avuga ko Ababiligi bahisemo gutoteza no kwirukana bari bagize ishyaka ryashakaga ubwigenge bwa nyabwo bw'Abanyarwanda rya Rwandan National Union UNARU, ahubwo bagahitamo gushyigikira Parmehutu ngo ifate ubutegetsi binyuze mu bwigenge bw'ikinyoma. Yagize ati UNARU yashakaga ubwigenge bwuzuye cyangwa bwa nyabwo, ariko yaje kwirukanwa n'abakoloni bafatanyije na Parmehutu. Ku munsi w'ikiswe umunsi w'ubwigenge habayeho amahitamo mabi yo kuguma munsi y'abakoloni aho kwibohora byuzuye. Kwibohora kuzuye kwabayeho ku ya kane Nyakanga 1994. Ubwo ni Rutaremara. Nanone dukomeze gato inyandiko rwose igira itariki ya kane Nyakanga 1994 nawo munsi Rwanda Patriotic Army RPA yafashe igihugu igahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994 yabaye nk'igaruriro mu mateka y'igihugu. Uko byaba byaragenze kose, Tito Rutaremara avuga ko tariki ya mbere Nyakanga 1962 itirengagijwe kubera ko ari umunsi ubuyobozi bwariho bwabonye amahirwe meza yo kubohora igihugu ahubwo bakayatera inyoni. Ati bakoze amakosa bahitamo kuguma bakoronijwe aho kwigenga. Tito Rutaremara ntiyemeranya n'abavuga ko uyu munsi utizihizwa cyane ko ari umunsi w'ikiruhuko nk'indi minsi ifite ikivuze mu mateka y'u Rwanda. Ngaho aho inyandiko irangirira Sixbert, urumva rero ayo magambo acurikiranye abo bitanga impuguke za politiki zivuga none bakavuga ko umunsi nyawo wo kubohoza umunsi nyawo wo kwizihirwa itariki ya kane Nyakanga 1994 bigana MNDCD tariki ya gatanu Nyakanga barutanwaho umunsi umwe 1973 Habyarimana yakoze kudeta aho nyine ubutegetsi bwafashwe ku mbaraga za gisirikare n'ubu nyine nyuma y'imyaka 20 wongongera gufatwa ku mbaraga za gisirikare none umunsi w'ubwigenge bakoze. Kandi rero abo babufashe mu 1973 bagashyiraho ya gatanu Nyakanga yarazimanganye. Iriya yo kane Nyakanga yo ntizazimangana. Ijambo ni ryawe warisubira.
Urakoze cyane Yozefu Ngarambe kuba udusomeye iyo nyandiko. Mu by'ukuri imimerere cyangwa y'ivanjiri ya FRDM ku byerekeranye n'umunsi mukuru w'ubwigenge cyangwa se n'isabukuru y'ubwigenge bw'igihugu cyacu, uko barya indimi n'uko babisobanura, bavuga yuko ngo bahawe ubwigenge mbese ko bakomeje kuyoborwa n'abakoloni kugeza ku ya kane Nyakanga 1994, ngo ubundi bakavuga ngo ubwigenge. Numvise banavugamo Dr. Raphael Nkaka twaniganye mu ishuri rimwe mu by'ukuri avuga ati ntidushobora kwemera ku buryo bw'amategeko ku rwanda rwari rufite ubwigenge ati ku buryo bwa politiki yego ariko ku buryo bw'amategeko ntabwo u rwanda rwari rufite ubwigenge aho birumvikana nyine ko nawe isesengura bikozeho nuko tudafite mu by'ukuri inyandiko yaba yarabikozeho ngo umuntu arebe niba abo uko bayivuga ariko yayikoze koko kubera ko harimo akantu ko kwivuguruza amategeko igihugu kimaze kubona ubwigenge nacyo ubwacyo cyagiye kishyiriraho amategeko kandi n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda nyine naryo ryemeraga ryanashimangiraga ko repubulika y'u rwanda yabonye ubwigenge ku itariki ya mbere nyakanga 1962 mu mategeko rero y'u rwanda ubwigenge bwari bwemewe bwari bwaremejwe ndetse no mu ruhando mpuzamahanga ahubwo nk'uko nabivuze hejuru si icyo gihe gusa navuga ko abayobozi b'u rwanda abategetsi b'u rwanda nibo badutatiye noneho cya kintu gikuru cyane igihugu cyari gikwiye kujya kizihiza abanyarwanda bari bakwiye no guhora baharanira bati twigenge kuri buri cyose twigenge mu gihugu cyacu tukigiremo uburenganzira bungana badupfukirana barabitubuza kubera yuko mu by'ukuri ingoma z'igitugu ntabwo ziba zishaka ko abantu bagira bwa bwigenge ahubwo ikibazo aho kiri n'aba babishya ngo ku itariki ya kane nyakanga 1994 nibwo igihugu cyabonye ubwigenge ni ukuvuga mbese inkotanyi zifashe leta aba ibyo bavuga bati ngo ndumva ari Mugesera wabivugaga avuga ati ubwigenge muri 62 bwatanzwe mu hari abanyarwanda 100,000 byahungiye hanze y'igihugu ngo nyine ni ukuvuga ko nta bwigenge bwari burimo kubera ko abanyarwanda bari barahungiye hanze nyamara FPR inkotanyi zifata igihugu ku itariki nyakanga 94 icyo gihe abanyarwanda bari barahungiye hanze babarirwaga muri 3,000,000 niba ntibeshye ntabwo rero nyine kwivuguruza kw'abambari ba FPR-DMI ni ikintu kimenyerewe ku buryo n'isesengura ryabo mu by'ukuri ari isesengura ryerekana yuko ibindi byose byari bipfuye uretse ibyabo bityo ugasanga mbese ibyo ibyakozwe byose byaharaniwe cyangwa se n'ibyo nabo ubwabo bari bakwiye guharanira nk'ubwigenge bw'igihugu ugasanga byose bavuga bati ni ubusa imbere y'umunsi twafatiyeho igihugu ni nk'aho bifata nk'abantu nka kwa kundi igihugu kigeze gufatwa n'abantu u Rwanda rwigeze gufatwa n'abantu bari baturutse muri Uganda kera uraza kunyibutsa Yozef Ngarambe niba ubyibuka baraza ndetse abanyoro bafashe u Rwanda barumarana imyaka 40-50 ari bo bayobora u Rwanda ari bo baruyobora ari bo bagena buri cyo cyari gifitwe n'abanyamahanga kandi koko byagezeho banisubirira iyo baturutse n'abandi nabo bameze nk'aho babaye nk'abanyoro nabo bafata igihugu bakagikoresha icyo bashaka iby'igihugu cyari gishingiyeho byose bakabigira ubusa bakavuga ati umunsi twagifatiyeho ni wo munsi ugomba kwizihizwa kuba rero bagira ikirenge mu cya Emerine de Sederi nta gitangaza kirimo kubera ko hari abigeze kubisesengura ndibaza ko natwe dushobora kuba twarabisesenguye kuri radiyo ishakwe Emerine de Sederi imyumvire yayo y'ubwigenge bw'igihugu na FPR-DMI imyumvire yayo y'ubwigenge bw'igihugu ni imwe ntaho itandukaniye hanyuma igitugu cya Emerine de Sederi nubwo ari ubusa imbere y'igitugu cya FPR-DMI ariko nayo yategekeshaga igitugu mu by'ukuri ntabwo ari ikeneye ko abantu bagira ubwigenge n'ubwisanzure buhagije mu gihugu cyabo kubera ko ubwo bwisanzure bwashobora gutuma abantu bavuga bati muraturyamira iri totezwa ntituryemera iri ronda koko ntituryemera iri ronda karere ntituryemera byari ngombwa rero ko bashyiraho imbaraga bakambura abantu ubwisanzure n'ubwigenge kugira ngo hatagira ukopfora bitegekere uko bashaka. Nguwo umurage FRDMA yakomeje nayo ni uko ikora, uretse ko yenda byanagaragaye imaze gufata ubutegetsi ariko abantu baravuga bati FRDMA ntabwo izemera na rimwe ibintu byose byakozwe mu gihugu guhera igihe umwami yakiviragamo akagenda guhera muri za 59. Abandi basesengura baravuga bati mu by'ukuri FRDMA ifata umunsi mukuru imwe na revolisiyo bifatanye ikabishyira hamwe ikabifata nk'ibintu by'abahutu kandi baratsinzwe barambuye ubutegetsi, igasanga kubyizihiza ari nko guha agaciro abo bantu babiharaniye. Uretse ko inavuga iti ntabwo ari nabo babiharaniye, ababiri barabibahaye kandi byaraharaniwe ahubwo n'abandi, noneho babiha abatarabiharaniye. Nabyo ubwabyo izo mvugo nyine zerekana yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa FRDMA ari ubutegetsi ubwabwo butanashaka kuba ubutegetsi bw'igihugu cyose, bushaka kuba ubutegetsi bw'igihugu ndavuga mu buryo bwo kugira ngo bunyunyuze igihugu butware mbese bushobore gucunga igihugu nk'akarima kabwo, ariko mu by'ukuri ntabwo ubwabwo bushaka gutera ya ntambwe ngo bube ubutegetsi abanyarwanda bose bibonamo, ubutegetsi burebera abanyarwanda bose, ahubwo bwahisemo kuba ubutegetsi FRDMA aho kugira ngo bube ubutegetsi bw'igihugu cyose, bityo bigatuma n'ibintu byose bwasanzeho bwararimbuye bukabisimbuza ibindi, ku buryo ndetse n'amazina y'uturere n'amakomine n'ibindi byose bwagiye bubisimbura kubera ko bwabonaga ari ibintu by'abahutu bigomba kuva mu nzira hakaza ibindi bishya. Birumvikana rero ko iyo mitekerereze abayikomeza batyo igihe FRDMA izaviraho haza abandi nabo bati turizihiza umunsi twafatiyeho ubutegetsi biriya bindi byose tubigire zeru, nabo bakajya guhindura amazina y'uturere n'utugari n'ibindi byose kugira ngo basibangatanye ibya FRDMA. Ni umuco mubi rero cyane utuma ku giti cyanjye mpamagarira abantu bakiri batoya abantu b'urubyiruko guharanira yuko mu by'ukuri tugira ibintu dutsimbararaho duharanira tukabitsimbararaho, ubutegetsi uko bwahinduka uko ariko kose ariko hakaba ibintu abanyarwanda twese dutsimbararaho tukabiharanira, ntitwemere ko ubutegetsi buza bukabikereza bukabirutisha igihe bw'ubwabwo buba bwafatiye igihugu kandi n'ibiriya mpamvu ari ubutegetsi bw'igitugu. Nagira ngo Yozefu Ngarambe no kwiharira ijambo ndi guhe nawe ugire icyo utubwira kuri iyo nyandiko umaze kudusomera ndetse uduhe n'ibindi bitekerezo kuri uyu munsi w'ubwigenge.
Urakoze cyane, mu by'ukuri byinshi wabivuze kandi iriya nyandiko mu byerekeye kuri magadinya irivugira rwose, uyumvise wese uyisomye cyangwa wumvise tuyisoma nawe yakwiyumvira ukuntu bivuguruza izo ngirwa impuguke rwose. Bamwe bahoze kuko ari impuguke muri abo ngabo ariko nayinda bari muyinda mu by'ukuri, kuko birebye ibintu byabo nta bigaragaza urwego ruri hasi cyane mu rwego rw'ubwenge, ni urukozasoni mu by'ukuri abo bita impuguke yumva ibintu bariho bavuga ku mateka y'u Rwanda. None se i Burundi twongeye tugaruke ku Burundi, igihugu cy'abaturanyi nabo baboneye rimwe n'u Rwanda independence, ntabwo bakirana nayo mateka ya independence kandi nabo bagiye bagira ibibazo bitagira ingano. Iprona igenda icikamo ibice, igenda ikora ibikorwa by'ubwicanyi muri 72 ikora jenoside, muri za 90 naho ishaka gukora ibindi nabyo bisa na jenoside, haba intambara yageze aho ngaho noneho hakaba igabano ry'ubutegetsi nk'uko twabivuze, aho CNDD-FDD nyine yaje kwemererwa nako ntiyaje kwemererwa, yaje kurwana kugeza igihe agatsiko kabari wageze iprona. Ubundi iprona yari yatangiye ari ishyaka ribumbye abarundi bose ariko rigeze aho ngaho ari ishyaka ry'agatsiko k'abatutsi, cyane cyane abatutsi bo mu bwoko bw'abahima. Noneho igihugu kiradogera kugeza igihe nyine habayeho intambara hagati y'abarundi, aho mu mwaka wa 2005 byageze 2003 habayeho ubutegetsi bw'inzibacyuho, 2005 noneho nka Petero Nkurunziza akajya ku butegetsi na CNDD-FDD kugeza magingo aya ngaya. Ariko muri ibyo bihe byose ku 62 kugeza muri iyo myaka ya 2005 kugeza n'uyu munsi, ntabwo abarundi bigeze bagundagurana n'amateka yabo na gato. Ubwami bwavuye mu 1666 hajyaho iyo repubulika y'uriya Muhima Micombero n'abasimbuwe n'abandi bahima bo muri Bururi. Igihugu barakidogereza bakandagira Abahutu biratinda, ariko ibyo byose ntibigeze bakandagira amateka y'igihugu cyabo. Indirimbo yubahiriza igihugu yagumye ari imwe, gusa kubera ko nizi Burundi jye nayiririmbye cyane nyizi no mu mutwe. Iriya indirimbo ntiyahindutse, bahinduye gusa akantu kamwe, intera imwe, aho bavuga ngo hari bavuga ngo horana ubumwe n'ubuzima, ikintu nk'icyo ngicyo. Ubundi bavuga ngo imbere ya 1666 horana umwami n'ubuzima, ikintu nk'icyo, horana umwami. Bavanyemo horana umwami bashyiramo horana ubumwe. Hagati mu ibendera ry'u Burundi ritahindutse naryo cyane, hagati muri kiya kiziga muri ya ruziga ruri hagati y'ibendera ry'u Burundi, hari ingoma yari iganje, yari nka karinga y'u Burundi, bayitaga Karyenda, niyo yari ishushanyijemo. Noneho bashyira inyenyeri eshatu zivuga ubumwe n'ibindi, nyine devise zivuga nyine ihame nyine rya abarundi bahuriyeho, inyenyeri eshatu. Urumva ko batahinduye byinshi cyane, amateka yabo bagiye bayasigasira. Ukabona ari nayo mpamvu mu by'ukuri nubwo badafite ibishashagirana mu byerekeye imibereho, mu byerekeye amateka yabo, mu byerekeye wenda n'ahazaza tubibifurize, bafite intambwe ikomeye cyane ku Rwanda rukirwana n'amateka yarwo, rukirwana no kubeshya ku kibazo cy'amoko, kubeshya ku moko. Mu gihe abarundi bo icyo kinyuma baragihoranye kuri ingoma ya kariya gatsiko k'abahima, nabo ntibavuga ko habaho amoko, byari bibujijwe. None ubu ngubu nyine byarimutse, dore ko hari n'abanyarwanda nabo bari bafatagije n'aho gatsiko, bamwe bari no ku butegetsi. Ubu ngubu byarahindutse mu Rwanda, ntibasigaye ngo bahakana amoko, bakihakana ni bakanarimanganya ku mateka, uretse ko abarundi mbisubiremo bo ntabwo bigeze barwana n'amateka yabo nk'uko mu Rwanda bimeze ubu ngubu. Ibyo mu Rwanda biteye isoni. Ya ndirimbo twatangije rero Six Bell, indirimbo y'impara, nubwo twavuze nyine ko Mende Cedele nayo yakoze uroye nk'ibya FPR DMI, nayo igira rwose ubusa umunsi w'ubwigenge, none ikawusimbuza umunsi wa gatanu nyakanga yafatiye ubutegetsi. Ariko rimwe na rimwe habaga nk'imyaka nyine ikomeye, bagiraga gutyo umwaka wa independence, isabukuru ya independence bakayibagirwa. Iriya ndirimbo yari ku isabukuru y'imyaka ya 20 y'impara twumvise, aho nyine bibutsa iyo myaka. Ndumva no ku isabukuru y'imyaka 25 naho baributse independence, mu gihe FPRDMI ku isabukuru y'imyaka 50 nabo ntacyabaye, bari mu gutapfa n'indimi nk'ibingibi nyine by'abacurabwenge b'abaswa bariho, bavuga abo barutaremara ba Mugesera na ba Ndahiro na Bankaka. Iriya ndirimbo rero y'isabukuru y'imyaka 20 ya independence yaririmbwe n'impara, iravuga iti revolution republika ubwigenge. Ibintu bitatu bikomeye cyane byakurikiranye kuva 1959 62 revolution republika ubwigenge. Revolution nyine nayo bayigize ubusa, ni nkaho ubundi ni amateka y'u Rwanda. Revolution ntabwo buri gihe muri revolution, kuko rizo biriya bisobanuro batanga ntibifashe. Ni ukuvuga ngo ubwigenge ngo bwabaye ngo bamwe bari hanze, wanavuze uti noneho icyo bajya kugeranya n'ubwigenge ni ukuvuga ko itariki ya 4 Nyakanga 94 hari amamiliyoni hanze y'abahutu benshi cyane cyane ukagira ngo y'abahutu bose abanyarwanda abo batutsi koko nibibi birababaje kuba ari hanze kuko hari impamvu nyinshi mwavuga babigira ubusa ariko ntibyari ubusa ku mugani niki byari cyari ikibazo cyari ikibazo ariko yo kuvuga ngo independence ngo ishobora kuba ngo kuko hari abari bari hanze iyo urumva ko wanabishenye werekanye yuko niba hari abatutsi magana ibihumbi magana hanze noneho hari abahutu miliyoni hanze kuri iyo tariki bari batanga kandi iyo tariki izasibangana ntawo ntawugushidikanyaho revolusiyo rero nayo iyo ufashe urugero hano mu Bufaransa dutuye ugafata revolusiyo mu Bufaransa yaciye imitwe revolusiyo yarishe revolusiyo y'Abafaransa habayeho iterabwoba rikomeye ariko bagerageza gucurukura ayo mateka yabo kugira ngo nyine barebe nk'abantu bishwe muri revolusiyo bakavuga bataba abantu bararenganye bakabasubiza icyubahiro cyabo mu mateka byagiye bibaho bakavuga bati aba bantu bararenganye ibi bintu ntibyari bikwiye bagasubiza amateka abo bantu bishwe cyangwa se bahonyowe ku buryo ubwo aribwo bwose muri revolusiyo ariko ntibavuga ko revolusiyo itari ngombwa bavuga ko yagenze nabi hari bimwe ibintu bigayitse byabaye muri revolusiyo ariko ntibavuga ngo revolusiyo itabayeho bariya abantu bagundagurana no kuvuga ngo revolusiyo ya 59 ni revolusiyo babishaka batabishaka harimo ibintu byinshi biniguritse kuko byayibayemo cyangwa na nyuma yaho ariko yabayo ni amateka y'igihugu repubulika rero nayo sinzi n'ahubwo igihe nayo iryo jambo bazarisibira six berugura baza kubimbwira aho bose bakora isesengura kuko muri ya ndirimbo reference ni revolusiyo repubulika ubwigenge ubwigenge ntibabushaka revolusiyo ntibanayivuga repubulika rero ahubwo yifite iminsi ingana iki numvise ejo bundi ari ishyaka ngo rishaka ubwami ngo ndetse Kagame azaba umwami aho naho wenda uragira icyo umbwira ariko ibyo ari byose ibyo bizashira revolusiyo izagumaho yabayeho mu mateka repubulika izagumaho ni ntabwo ingoma ya cyami yo kuvukana imbuto izagarukaho niba nayigaruraho izongera iveho ubwigenge ntibuzigera busibangana na gato iriya ndirimbo rero ingira iti hari umwijima mbere yaho hari umwijima n'icuraburindi aho u Rwanda rwari rumazemo muri uwo mwijima n'icuraburindi imyaka magana n'amagana umuntu yavuga ati ese icuraburindi ubwo ntiryagarutse kuko abantu nka ba Rutaremara abantu nka ba Mugesera nabo bankaka nabo ba uriya Tom Ndahiro naba padiri b'icuraburindi mu by'ukuri nabahereza ba shitani y'icuraburindi hari ahantu rero Tito Rutaremara mbere gatoya ndeke naho ngana akomeza kwizimba mu magambo Rutaremara yagize ngo inari yo ngo abakoloni ntibayihaye independence ntibayishyikirije independence ngo kuko ngo yashakaga ubwigenge nyabwo aho nzi kuba mu mateka yakomeyemo six bay inari yashaka gute ubwigenge nyabwo mu by'ukuri ikindi cyo niba yashaka ubwigenge nyabwo kuki batayigarura ahubwo kuki batayigarura abo ba Tito Rutaremara bakagarura inari wagufashe usubiranye
nyine aho ugeze ndumva ariho nahera ni naho hakomeye cyane niba bemera ko runari yaharaniraga ubwigenge nyabwo bakaba barafashe igihugu kuko muri Nyakanga 94 kuki batagariye runari bati ngwino ni wowe waharaniye ubwigenge nyabwo ngwino uba ari wowe ubucimbataza cyangwa ubwimakaza mu gihugu uretse ko n'ubundi FPR mu matishinze harimo cyo bitaga ranu mu cyongereza mu by'ukuri ni runari bavugaga mu magambo y'icyongereza nayo yari irimo ariko rero nanone kuvuga ngo nibo baharaniye ubwigenge noneho buhabwa amashyaka y'abahutu ni cya kibazo nyine cy'ivanguramoko gikomeje kuba mu by'ukuri ingengabitekerezo ikomeye cyane y'iriya leta cyangwa se n'abo bambari bayo cyangwa se n'abo bavuzi b'amacumu bayo kubera ko ibyo ibyaharaniwe kiriya gihe koko birazwi ko umwami Kigeli Ndahindurwa amaze kubona ko amajwi ashaka amahindura akomeye mu gihugu. Ayo majwi amaze kugira imbaraga cyane, amaze kubona ko mu by'ukuri abaturage bari mu buhake, abaturage bakandamizwaga n'ingoma ya cyami. Amaze kubona ko abo bantu bahagurutse kandi ko bashaka ko ibintu bihinduka mu mizi, yaravuze ati tugize amahirwe. Sinawe wenyine ubwo nabambari b'iyo ngoma, abiru bakuru mu by'ukuri n'abagaragu bakuru b'umwami baravuze bati tugize amahirwe abakoloni bagenda burundu, bamara kugenda tukirangiriza ibibazo byacu. Ni nabyo mu mateka kuko Kigeli Ndahindurwa yasabye yuko bamuha uburenganzira bwo kugira ngo yigarure umutekano mu gihugu. Ati igihugu cyanjye kirimo umutekano mukeya, mumpa uburenganzira jyewe nzawugarura, kandi uko nzawugarura ndabizi. Ari nabwo nyine ingabo babyitaga ingabo z'umwami, bya bitero byagiye bikica bamwe mu barwanashyaka baharaniraga revolusiyo, baharaniraga ko ibintu bihinduka mu gihugu, harimo abitwa ba Pole Pole Mukwiye n'abandi tutaha. Noneho bicwa n'ingabo zari ziturutse ibwami, ingabo z'abakora ingabo z'umwami, ndetse bamwe baranabashahura, ibyo bashahuye babijyana i Nyanza. Nguko uko icyo gihe nawe yumvaga yagarura umutekano mu gihugu, ko ari ukwica nyine abo ngabo. Bavugaga bati ibintu bigomba guhinduka, ubutegetsi ntabwo bugomba kuguma mu maboko y'abanyiginya gusa, ubutegetsi bugomba gusaranganywa abanyarwanda bose, kubera ko nibyo yaharanirwaga kiriya gihe. Mu by'ukuri nta nubwo abantu baharaniraga repubulika bayiharaniye inyuma, mbere baharaniraga yuko abanyarwanda bose b'amoko yose bagira uruhare mu butegetsi bw'igihugu, nicyo babanje guharanira. Bagaharanira kandi ko n'abanyarwanda bose bagira uruhare ku masambu, ku mutungo, kubera ko cyane cyane hari politiki y'ibikingi. Nubwo Rudahigwa yari yaraciye iteka ryo kugira ngo abari bafite ibikingi bagabane n'abagaragu babo, ni hahandi bavugaga nyine ko ari abanyabikingi bagabana n'abagaragu babo. Ugasanga nyine hari abantu bo mu rwego rwo hejuru, hakaba n'abandi b'abagaragu nyine bahawe kuri ibyo bikingi. Ugasanga rero nacyo cyari ikibazo cy'uko abaturage benshi nta mutungo bagiraga, umutungo w'ubutaka nta kintu bari bafite, babaga mu bikingi bya ba shebuja. Abaturage benshi nuko nk'uko bari babaye. Birumvikana n'icyo gihe amajwi atagiye kuzamuka cyane, kuko umwami abihawemo inama n'ibyegera bye n'abacurabwenge be, baravuze bati duharanire ko ababiriyi bagenda, noneho dushobore kwitunganiriza ibintu ubwami bukomeze, naho ibintu ntibikomeze uko bimeze n'ubwami buzavaho. Icyo rero jyewe nkibonamo ko bariho baharanira mu by'ukuri yuko baharaniraga yuko ingoma itavaho, ni ubutegetsi baharanira, ntabwo baharaniraga ubwigenge. Ku buryo rero na nyuma yaho aho kuko FDMI nayo ijya ivuga ngo igihugu cyagiye mu icuraburindi kuva muri 59 kugeza muri 94 ubwo bafataga leta, ni ukuvuga mbese kuva ubwami bwahagarara, kuva ubwami bwahagarara bwavaho, ni ukuvuga ko igihugu kuri bo bwagiye mu igihugu cyagiye mu icuraburindi. Ariko bananirwa no kwerura ngo bavuge bati tugaruye ubwami, kuko ubwami aribwo igihugu cyari gifite amata, cyatembaga amata n'ubuki. Ni hari aho bavuze uti hari uwashinze ishyaka avuga ati ndasaba ko ndaharanira yuko ubwami bugaruka mu gihugu, ndetse na Kagame akaba umwami. Kuko bashobora kubiharanira, kandi n'ubundi Kagame ni umwami, ategeka nk'umwami, yenda icyo atashubiye ni ukugira ubutwari bwo kuvuga ati ndi umwami, ngo yambikwe ikamba rya cyami, mbese aba umwami uganje. Icyo nicyo kibazo cyabaye. Naho ubundi ubutegetsi bwe ni nk'ubwa cyami, ntaho butaniye, aragaba, aranyaga, aratanga, mbese akora niwe ugira igihugu ni iki, iby'igihugu ni ibye, abiha abashaka, biragiza abashaka, akabibambura ahashakiye. Niko yategetse igihugu kandi baza ko ari nako azakomeza kugitegeka. Naho rero kuba abantu baharanira ko yaba umwami ku mugaragaro, akimikwa ku mugaragaro, ndetse kazasimburwa n'umwana we, babiharanira koko. babiharanira ariko ntabwo bibuza ko niba abanyarwanda bari muri iki gihe kibi cyo kuba bameze nk'ingwate mu gihugu cyabo ntabwo bazahora bameze kuriya ubuziraherezo bazagira ubwo bazegura umutwe bavuga turashaka kugira uruhare twese mu gihugu cyacu biriya bintu rero bizageraho biveho abanyarwanda bongere basubirane ijambo ku gihugu cyabo naho biriya bavuga ngo abafashe abatangije repubulika ngo bakomeje guhakwa mu banyamahanga none se ni bande bahatswe ni bande babaye abatoni babampatse ibihugu kurusha ingoma ya FDLR ni bande bakubise ibipfukamiro imbere y'ibihugu bikomeye ku isi uretse iyi ngoma ya FDLR ni ukuvuga rero ko ibyo abantu bavuga n'ibyo bakora ntaho bihuriye ariko nanone kikaba ari cya kintu ni ya nkomanga yongera kugaruka ku munyarwanda n'ukuri za nshingano ze zo guharanira ubwigenge bw'igihugu cye agaharanira ko igihugu cye kigira ijambo igihugu cye kikongera kwigenga ntikibe akarima kabampatse ibihugu ntikibe kampe nkabyinane k'abatoni bampatse ibihugu baba bashyize ku ngoma nagira ngo Yozefu Ngarambe usubirane ijambo
urakoze cyane Six Bell reka nanjye mfatire aho wari ugeze urabuze uti nta bantu na bahatswe kuri bampatse ibihugu ku bakoloni nka FPRDMI aho rwose umvugiye ibyo nari ngiye kuvuga kuko iyo bariho bavuga ngo bafite ubwigenge ukareba ukuntu koko bahakwa ku bantu bavuga icyongereza abanyamerika n'abongereza by'umwihariko bahakwa ariko bagakubita ibipfukamiro hasi bagakora n'amahano kugira ngo ubuhake bumere neza biratangaje iyo mfashe nka myaka ya 60 igitangira uko nabigiye mbibona mu mateka sinanabibonye cyane nabisanze nari mutoya nanjye mu myaka za 60 Six Bell turagenda twibukiranya muri administration y'abanyarwanda y'u Rwanda hari abanyamahanga b'abazungu Banque Nationale higeze ku umunyayapani umujapone niko nabyumvise sinigeze mubona nagiye nakuze mbona birara ariko ngo habayeho n'umunyayapani muri za minisiteri zo muri iyo myaka ya 60 habayeho ababirigi bamwe mu myanya imwe n'imwe Université y'u Rwanda iriya kaminuza dukunda twese iriya yashinzwe n'abanyakanada bisabwe na Kayibanda rwose yarebye kurahiye bisaba abahandi ngo bari babimwimye yageze muri Canada yitara na koronije rwose iyo iramwitabira irayishinga neza kuyikorera na byiza yategekwaga n'uwayishinze ariwe Ari Leveque nageze n'amahirwe yo kumubona ku isabukuru hari imyaka 25 ya Université ariko rero nyuma yaho icyo gihe abantu bize kaminuza mu Rwanda ku gihe cya independance ntabwo bagiraga ku icumi bari bafite diplome ya lisansi ntibagiraga ku icumi bityo rero bishobora no kumvikana yuko bitabazaga n'abo banyamahanga haba kuba regiteri haba n'indi myanya imwe n'imwe ariko ntibyanatinze igihe mu by'ukuri ndi muri segonderi muri ya myaka za 70 nta munyamahanga w'umuntu nta muzungu abo bita abakoloni nta muzungu wari ukibarizwa muri administration y'u Rwanda uretse bari abajyanama nabo bake cyane noneho hagati aho ngo ari university yabyaye abantu benshi bafite amadiplome bayirangiza bamwe bajya kwiga gukora n'andi madiplome hanze mahanga benshi ndetse iraza baranagura bahasohoka benshi cyane muri kino gihe hari n'abandi bize mu mahanga ya kure benshi ndetse n'abo ngo barutashye bo muri FPRDMI harimo benshi nabo bize mu mahanga ni iyihe mpamvu rero noneho hari abanyarwanda bafite za diplome za ngombwa. N'ubu ngubu ubwo u Rwanda rwasubiye inyuma, noneho ibintu byinshi bikaba bitegetswe n'abanyamahanga, abo bita abakoloni. Umuntu yari kuri university y'igihugu six bear amabanki izindi za administration, ntajya u Rwanda. Urumva navuze muri iyo myaka 60 harimo abazungu bakeya cyane, kandi navuze yuko byanaterwaga n'uko abanyarwanda bize amashuri ahagije bari bake cyane, bafite za lisansi byibuze kugeza muri zone bari bake cyane batabagira no kwicuma. Ubu rero dufite abantu bafite amadiploma arenze kure benshi, amagana, ibihumbi. Ni iyihe mpamvu muri Université y'u Rwanda usanga itegekwa n'Umunyamerika n'abamukurikira bikabiko, ugasanga n'uwigeze kuyitegeka nka muri Gande bamushubije inyuma mugize wungirije mbere atarafata atarajya mu zabukore ko yari yungirije ahantu yategetse. Ikindi cyo six bear, nta gihe ikinyarwanda kigeze gisuzugurwa nk'uko gisuzugurwe uno munsi, kuko ubwigenge bwa mbere burya ni n'umukubahiriza umuco w'igihugu. Umuco w'igihugu rero uhera ku rurimi rwacyo ikinyarwanda, ururimi ruduhuza twese. Nta kuntu ikinyarwanda, nta gihe ikinyarwanda kigeze gisuzugurika nk'uko gisuzuguwe muri kino gihe. Uhere kuri Kagame uvuga disikuru kandi azi ikinyarwanda Kagame. Ariko icya kabiri cyangwa se bibiri bya gatatu kiba ari icyongereza, bisobanura ko mu by'ukuri bari babwira abanyamahanga abanyarwanda babitayeho. Natanga urundi rugero six bear. Kugeza mu myaka itari ya kera najya nkunda kubinegura ku maradiyo mu biganiro by'ubukungu, disikuru ijambo rifatwa na ministre w'imari n'igenamigambi minifine imbere y'inteko ishinga amategeko inteko zombi ku byerekeye ingengo y'imari y'igihugu, yari mu cyongereza. Bariya ba Rwangombwa John bayivuga mu cyongereza igihe kinini cyane, ndumva ndetse na ntuza na n'uwamubanjirije uriya Kabiruka Donald. Umuntu napfa gushima ko asigaye yivuga mu kinyarwanda n'uyu nguyu uriho, ariko ndumva na gatetera bitangiye kuyivuga mu kinyarwanda bitangiye vuba. Mbere byavuga mu cyongereza imbere y'inteko ishinga amategeko icyongereza, intege kwinjira amategeko icyo gihe ahubwo yari igwiriyemo abize igifaransa, ntibibe no mu gifaransa byibuze mu kinyarwanda cyane cyane, kuko ubundi bigomba kuvuga mu kinyarwanda kuko bibwirwa abanyarwanda n'abahagarariye abanyarwanda, kandi ubu bose bumva ikinyarwanda niyo biba bigenewe. Ariko kubera ko bakoronijwe mu mutwe icyongereza, icyongereza kugeza kuri disikuru, kugeza ku ijambo rigeza ku nteko ishinga amategeko nyine, uko ingengo y'imari zaba bimeze mu cyongereza, ibyo bintu byarabaye. N'ubira cyari ho Kagame aracyabikora cyane, aracyavuga icyongereza rwose, ugasanga aricyo kiganje mu ijambo afata. Mu yandi magambo ikinyarwanda abanyarwanda ntababitayeho, nta gihe ibyo bintu byigeze biba mu Rwanda rwose rwa Repubulika, ntabwo tubizi ndiye n'urwa cyamini n'urwanda rwa cyamini ntibyigezeho. Ikinyarwanda, umuco nyarwanda nta gihe byabayeho ku buryo busuzuguritse nk'uno munsi. Umuntu rero akaba yakwibaza ati ese hari abakoloni beza bitwa abavuga icyongereza n'abakoloni babi bitwa abavuga ikifaransa? Urumva ko biya bintu bitambamye. Ikindi cyo mu kurangiza six bear, nta gihe na kimwe haba ku ngoma ya cyami, haba ku ngoma ya Repubulika ya mbere ya kabiri, nta gihe hagiye habaho gusahura umutungo w'igihugu bawujyana imahanga aho ngaho mu bakoloni nk'uko bimeze ubu ngubu. Uwa mbere akaba ari Kagame. Kagame n'abana bakabigisha mu mahanga gusa bakaba mu mahanga, akabagurira mu mahanga mu mafaranga yasahuye amamiliyoni cyangwa se bimaze no kujya muri miliyari mu mahanga. Urumva rero ukoronijwe ninde? Yego, ntabwo bivuze ko Repubulika ya mbere cyangwa ya kabiri zari nta makemwa, ariko rero iyo ubu ngubu iyo umuntu yibaza niba ari na Repubulika ni agahoma munwa. Wasubiza ijambo six bear.
Urakoze cyane Yozefu Ngarambe kuri ubwo kuri iryo sesengura rikomeye cyane koko. Wareba ibintu uko bimeze, ntabwo umuntu yakwemeza ku Rwanda mu gihe cya Repubulika abanyamahanga barugizemo ijambo rikomeye cyane nk'uko barifite ubu ngubu muri iki gihe. Tunahereye mu bushorishori, hari ikintu Perezida Kagame yashyizeho cyitwa nagira ngo nkirebe, cyitwa ngo PAC, ngo ni komite, mbese inugira inama, ngo ni komite igira inama Perezida Kagame. Iyo komite ubundi iteranira inshuro imwe New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikanateranira n'ikindi muri iyo komite. Rero harimo abantu b'ibikomerezwa hirya no hino, harimo abanyamadini nk'uwitwa Rick Warren, hakaba bari abandi bitwa ba Richi, hari ba Michael Porter b'abacuruzi, harimo Ashish Thakkar, harimo Michael Rooks unahagarariye u Rwanda n'ubari nawe ngo ni konsili w'u Rwanda muri Australia, hakaba bitwa Basha Tom Hunter, hakaba n'abahagarariye ya ntuzi bariya ngo bashinze Clinton Hunter Development Initiative, harimo abandi bantu nka Kaya Miller, hari ba Michael Fairbank, hari ba Tony Blair, hakaba n'abandi, mbese umuntu atakwirirwa arondora. Yenda icyo navuga ni uko muri iyo nama ngo igira inama Perezida wa Repubulika, harimo ndumva harimo Abanyarwanda bane, niba bakirimo ntabwo mbiza abo Banyarwanda bane, kandi abo Banyarwanda bane ndibaza ko umwe wenyine muri bo niwe ufite ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda gusa, abandi bose bafite ubwenegihugu bw'amahanga. Naho abandi nk'uko nyine nabavuze yenda n'uwashakana bavuga bose, hari uwitwa Joseph Ritchie, Andrea Redmond, Ashish Thakkar, Christian Angamea, hakaba Kreti Nikiza, Del Dawson, Donald Kaberuka sinzi niba kirimo, hari na Dr. Eliane Ubarijoro sinzi niba kirimo, na Rucyahana, Bishop Rucyahana, hakaba ba Kaya Mirene namuvuze, Michael Fairbanks, Michael Porter, hakaba Michael Rooks, hakaba Paul Davenport, Pastor Rick Warren, Scott Ford, David King, Doug Shears, hakaba na Rod Reynolds. Abo bose ni abajyanama ngo bihariye ba Perezida Kagame. Sinzi niba ahangaha mvuzemo na Tony Blair. Ngo ni abajyanama bihariye ba Perezida Kagame. Noneho rero ukareba ukibaza uti se uyu ni we waha abandi amasomo ko atari mu bukoloni, ko yigenga mu gihugu cye. Ikiro ni ikintu gikomeye cyane kubona Abanyarwanda tunabyihorera, nubwo ingoma ihari mu gihugu ari ingoma y'igitugu, kuba tubyihorera ibintu bigakomeza gutyo ni ikintu gisuzuguritse cyane. Nka biriya wavuze uti nka Université y'u Rwanda bayisubije mu maboko y'abanyamahanga, moko y'abazungu ngo bazi ko bari bo bayobora. Mu gihe cya independence nta wabyitiranya, kuko kiriya gihe Abanyarwanda bari barize kaminuza babarirwaga ku mitwe y'intoki, bari bake cyane ku buryo byari ngombwa ko kugira ngo igihugu kibone uko cyubaka ubushobozi bwacyo cyagombaga gukoresha abo banyamahanga kugira ngo mu by'ukuri gahoro gahoro kigenda cyubakira ubushobozi, kigende mbese giha abana b'u Rwanda ubushobozi bwo kugira ngo bazabe aribo bayobora ibintu byose by'igihugu. Kandi niko byari bimeze koko, ndumva ibyo byari byagezweho ku buryo nta muntu w'umunyamahanga wari ukiyobora ikintu kigaragara mu gihugu. Ndavuga nka nyuma y'imyaka 10, 15, 20, igihugu kibonye ubwigenge, ibyo bintu byagarutse ubu ngubu. Ndetse ubu ngubu hari n'abazungu usanga ahubwo bari mu ntuze muri za minisiteri zikomeye, bafitemo n'imyanya ikomeye cyane mu by'ukuri, ari abantu banahura na Perezida Kagame aho bashakiye. Mu gihe abaminisitiri be hari igihe bagira n'ingorane zo kugira ngo bafate kugira ngo Joseph ngusubize ijambo.
Urakoze cyane Fixbert, ndagushimiye cyane rwose, ndumva ibyinshi twabivuze twanagana ku musozo niba unkundiye. Ndagira ngo mu
Nibyo,
gusoza rwose ni
ndumva twagana ku musozo, nibyo. Ndumva
yego.
twagana ku musozo, tukaza gusoresha ariko ya ndirimbo wari watangiriyeho,
Yego
noneho
yego.
wahabwa ijambo tukagana ku musozo, twongera kwifuriza Abanyarwanda umunsi mukuru w'ubwigenge, isabukuru ya 58 y'ubwigenge bw'u Rwanda. Tunifuriza kandi n'abayoboke b'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe isabukuru nziza ya gatatu dushinze ishyaka, kuko twarishinze ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Harya si muri 2017 yose?
Ngiye gushyiraho ya ndirimbo ni muri 2017, nibyo. 2017 nibyo.
Isabukuru nziza rero kuri twese. Ndagira ngo nshimire abakurikiye kino kiganiro, abaduteze amatwi, mbibutsa ko yari radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe, Rwanda Freedom Movement. Nongera kwifuriza Abanyarwanda n'u Rwanda isabukuru y'ubwigenge. Ndumva twasoza ikiganiro. Bwana Yozefu Ngarambe, ndagushimira cyane nyine ku kiganiro cyiza twakoranye ku munsi mukuru w'ubwigenge bw'u Rwanda. Urakoze.
Urakoze nawe Six Bell.
yeah.